Wow. Wow, yes. Usinyamaze. Maisha yangu yamekuwa kama mbuzi anayepigiwa gitaa cheze. Kukicha afadhali ya juzi. Maisha yangu ni songo mingu. Kura kwa shida magonjwa imekuwa ni fungu langu. Pesa kwa manati na iwinda kama ndege. Kweli na uona moto. Imeandikwa tutakula kwa jasho. Mimi jasho linatoka wala si. Tumaini niliweka kwa watu niliowaamini. Wakajeruhi maisha yangu, wakaenda zao. Kadiri mfadhili muzi, wahenga nimewaelewa. Afadhali nimemjua Mungu, bado sijachelewa. Usinyamaze, usinyamaze. Nakuomba Yesu, usinyamaze. Usinyamaze, usinyamaze. Nakuomba Yesu, usinyamaze.
Nakuomba Baba,
usinyamaze.
Usinyamaze,
usinyamaze.
Ninapita kwenye moyo.
Nakuomba Yesu,
we Baba,
usinyamaze.
Mama nitete,
usinyamaze.
Mama nitete,
usinyamaze.
Ninapita kwenye moto.
Nakuomba Yesu,
usinyamaze.
Usinyamaze.
Nakungoja we. Nakungoja we. Kuja lile, mimi nitavukaje. Madeni kila kona, sijui nitapona. Nadaiwa mpaka songesha. Narudi usiku na mkweba mwenye nyumba. Namkuta kwenye kona. Mama nasema mwana, hatuna hata hela ya chumvi. Kama utapita Bwana, upite na kwangu naomba. Pita kubariki watu, upite na kwangu naomba. Kama utapita kuinua watu, upite na kwangu naomba. Usinyamaze, usinyamaze. Nakuomba Baba, usinyamaze. Usinyamaze, usinyamaze. Nakuomba Yesu, usinyamaze. Nakuomba Baba,
usinyamaze.
Usinyamaze,
usinyamaze.
Ninapita kwenye moto.
Nakuomba Yesu,
Baba,
usinyamaze.
Simama nitete,
usinyamaze.
Simama nitete,
usinyamaze.
Ninapita kwenye moto.
Nakuomba Yesu,
usinyamaze.
Usinyamaze.
Nakungoja we.
Oh yes, I believe in God who never fails. He will guide me and I will succeed.